I'm not afraid. Chinakwe ikia okwuru nisi mumecha.